exclusive from zamhits.co.
Coffee makes one, I bet. Ulivro mambo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show that queen what a man can do, baby.
She call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama appetito, aye. Pretty girl, oh face, nikunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu,
aye.
Order bubbles, monga ni adia boomu,
aye.
Bella kokuloa like a move with a broomu,
aye.
Welcome to the room, muli makumu boomu. Let me give you a flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top what don't, ni malonda ya the party. She's my type, oh, city kamba pama gas. Dia lelo tiku kata ribe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe, I might put you on a stretch. Kukufu ntis, baby. Ulivro mambo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show that queen what a man can do.
Ulivro mambo menyifanya meamua. Ma shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, itakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, itakupatia.
Show that queen.